studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe jamale moɗo ɗe gone beete alkamisare sappo e ɗiɗi lewru mai hitande 2022 yamde jeena ƴaɓɓuri ke silimaji sappo Ousmane Niane buɗɗo kabaruji ɗo Mamadou Wattara to ɓoggui janɗe to sottoɓe essence ji les station ŋaji Orix Cell Total et Ola Énergie puɗɗi murtere golle balɗe nayyi ɗum fuɗɗi keñan alalbar keñan syndicat ŋaji pompicien ɓe ko dartata entreprise ŋaji pétrole ɗi dokka agent en ɓe contrat ŋaji milliard ŋaji ujunaji ɗiɗi e temettati CFA ittate fa énergie Mali EDEM SA heɗintineɗo e 2026 ministre kominiɗo keɓal holliti o kabaru no golle muɗum waɗirta askuma ana yiɗi golle muɗum yawne beta ko min kalandu haala galleji joɗiɗi ley kinekaje e wi yogaɓe eɓe goni e farrati yo saabe eɓe goni o farrati yo saabe ɓe jettiraka hay andiɓe kabaru ha walu kollitiwide kutteji ana wawi hewtade ɗi cuuɗi yo ɗi woni sembe kabaru beta ko bisimilla moɗo heɗade studio Tamani. golloɓe station ŋaji essence Orix Cell Total et Ola Énergie puɗɗi keñen murtere golle balɗe nayyi syndicat ɓe golloɓe majjimbini entreprise ŋaji pétrole ɗi dokka golloɓe ɓe contrat ŋaji e teddigol sariyaji golle ɓe kolliti wiide ɓe gaɗa murtere golle wonde kande wadde balɗe nayyi sini himmeji maɓɓe ɗi keɓanaka jogala keɗɗe ko kadar yiddambele wi Mamadou Samaseko o won e hooreɓe syndicat o
en puɗɗi mutere golle balɗe nayyi momin mbawi jaati jukcitade fa balɗe joyyi fanda muɗum woni min keeɓa nawtorade huncangol hoore siraji gollirɗe ndiyam yiite kañe ɗum teddingol sariya golle ndenno yo hakkeji amen noon noon ka miile tan yimɓe le heɓe ana eli oɗo golle station ŋaji ɗi duuɓi sappo fa sappo e joyyi tawa contrat kantiɗo foof ɓe ngala sahade foof gérant o ana wawi immade ittude neɗɗo e golle ndenno mi holtiwide ɗum na hani ŋottude ɓe totta golleɓeɓe contrat ŋaji dartiɗi ndenno kala keɓɗo duuɓi ɗima duuɓi tati e golle hana fi totede kasin contrat wattu daɓɓo lolliɗo CDD oɗo ane woni ko hooreɓeɓe jaɓanaɗi joɗa haalaji kewɗi gaɗama walla ko hawra dow muɗum kambar ɗum nomi ɓami anniya hinnade mutere golle andon kala komi gondi syndicat mawɗo o yentem no andani
ɗiɗɗal essence et gasoil ana heddi ley gelle yogaji ley leydi meɗen ndi ƴiwde yamfolila ƴaɓɓorade bankas e duwansa jamare nde ana jogui tiɗɗal heɓude essence e wi haybooɓe station ŋaji yogaji ko saabi mbini ɗum yo saabi ɓeydugol coggu muɗum ley leydi adunaɗe fou fa ɓiddoɗen e famo keɗɗene Mamadou Samaseko e Aly Cissé.
tiɗɗal essence to bankas ley lam bayagara gonɗinama banggal jeyoɓe kañe dun jamare nde ɓeydade ɗum ɗum yimɓe goytigue immadraji gaɗeteɗi yalla heɓude tan seeɗan le ñalawma
fay toɓɓere essence walaɗo ñalawma hande o miilayi ɗum fay sole kedde yontere nde ɗum heeɓe essence komi kedduru ɗo koye hoorana jaɓa timmude ɗo e janggo litre essence hemre bambara CFA ɓe jeeyirta so gonga o ɗum laataki hunde newide caggal ko darimi fa ɓooyi mi heeɓi essence o hemre bambara litre essence o ka ana ñakile oɗo wakkati
to duwanza le lamu mutti ndiyam yiite ñakali ka litre goto satoyo fa temeɗe tati ɗum woni ko mimsiti gonɓe tonɓe
yiide hande litre essence hakkunde temeɗe ɗiɗi na teme tati CFA tawi ko ɓooyane litre o temdere e buɗi capan tati CFA yeeyirteno ana naawi ɓeydade ɗum ndu wona feyi essence lobbo
to yamfulla toon ɗo cogu litre gasoil yo hakkunde temdere buɗi capanɗe jiɗɗi e joyyi e temeɗe ɗiɗi adama kante gérant station Bakin holti wiide saabuji ɗi yo ñakkugol muɗum e le nokku o
kabaruji ɗi mi keewi iwrude to hooreɓe ɓe to ka holtama wiide essence o to adete to jaati coggu muɗum ɓeydi ɗum ne mi mbawa feyi yeeyirde essence o e coggumo gouvernement leydi holliti ɗum saabi so minen ka mi ɓami anniya resude komi jogui ɗo ko fami dokka ambulance kan e soldats en
banggue goɗɗo ɗum tawi kam wiide coguji ɗi na camti e ley nokkuji hono Ségou Kenyaba Bagnagara e Koro
ɗi kabaruji fo andon sakiraɓe no mbawi hewde dow bembe andeɗe dow hella men facebook kañe twitter joɗɗo haala ana jokkini hakkunde Mali e CDAO ɗum wonno ko directeur europe ley ministére humaninde hajuji gonɗi sella e gollidal hakkunde leyɗe Sékou andirteɗo Gawsu Cissé holliti wiide o haali ɗum ley fuɗɗode yontere nde ley yambingol ñalawma keƴƴanaɗo europe ley Mali e wi o kananke jukkogoji ɗi ɓadeke ƴimminede Aly Cissé.
seku antirtero gausu sisewi ana jogi jike jukoje de fedde sede o bami so tongi do leedi mali nan hebe lebbi nayi wala imine le nyalade ngarode de wi odo kananke leedi mali horebe lamu hakundere o kan fedde sede o ana hani tewture hebure kaldal kawral hakune mu en do beedugol sarti lamu hakundere o hono no dum wira le jooda hala kawral ka wadda hebede hakune amen de nyalade ngarode horebe be dum wodani wara haltude dum o holiti wida won kawral kebangal e lebi mako do latar sababu itude dati jabentede homofu mawd latar sababu landinde woteji laqudi jabanadi ngadoji dejere ngoldo kongol kolcido wida kawral wada hebede kase hakuna leedi mali fedde cdao wadi balde seda chagal dawul kanan kobe leedi mali yare togo bernardino horojo leedi togo for nyasimbe wada imadradi le joda hala hakuna gouvernement leedi mali ni kan fedde cdao parti politique elle le indica holiti wida ana welti ko kanko horojo leedi togo o suba fo wada galdo joda hala hakuna dedo gede didde bawdo latar sababu wartirde leendi le wisaria
ko buri miliyar ngaji ujunaji didi etemetati sefa kani wattede fa energy mal hidin tine don ko ministry commune do kebal holite altinare yabbenende e ministry al husaini sanu le o projet be anni so de kake kese gullerde e waylitinde golleji di fu le dubina ngaroji di o kabaru e wi fedde askoma yo tabande maunde do daranade himeji bibbe mali horebe gollide de ko njidi o golle wada ko yawi mamadou samaseko alisise
ebe ministry commune do jawdi aluseni sanu hejo yirivere 2022-2026 EDM lato sababu yawtade golleji kewdi e timminde fe tacugol courant gol timmata
c'est un plan ambitieux
hala ko hala mudum wondi halade ko ka golle mudum ana mawni sabi jawdi ko dum warta fa dum nyama joan yetto milliards unay didi teme didi debe sappo e didi sefa hande wajibi kenami nautoro nange menchini talki hakune ame yimbe wogabe mbajin binobe hukude talkuru lebbi tatifu sudmo be kollanta kay suudu ministre kumanido kebeli lindi
dum do wona fi gubo nanede ka yela amen be do lamkobe pia dabere ka do titalla courant e leedi mali dum woni ko holti abdul wahab jagite jokko horejo fedde natorto mali lolirnde askuma
c'est un plan ambitieux
hala ko hala mudum wondi halade ko ka kolle mudum ana mawni sabi jawdi ko dum warta fa dum nyama joan yetto milliards unay didi teme didi debe sappo e didi sefa hande wajibi kenami nautoro nange menchini talki hakune ame yimbe wogabe mbajin binobe hukude talkuru lebbi tatifu sudmo be kollanta kay sudu ministre kumanido kebeli lindi
ardibe dental pelle notortobe ndarda lamkobe transobe nawturade sanne nange ndiyam bangal hebgol courant ele mali e mabbe yirwer yata fe chagal courant ele leedi
nyande fu kuran buri tajude to kenya batu dande yogaji be kultiwir ana mbay wadde balde kewde tawe en nimre ngoni dun ana bonna golleji bimbe gendinde jamarande holdi metti mudun rafi kama sa hebinde tidalla mudun jogol hande gullide kumaninde hokkude gendinde kuran aniko umar way gallo hebine kanko nelada men yade tonde o wattu
le ngalure kenya bande wana wakkati fu kurangaji hebete nyalombe kokkan kurangaji di bamde sappo yamde fa yotto sappo ne yamde jamma dum fudan wakkati sappo jena yamde fa yotto yo didi yamde dum tawede fu deede godde anton bay wadde balde tawe kebay kurangaji idon tori yoga yimbe lo wombe dobe sanne fu fota nyohobe kedde makon ko noddi sadio kita yobu nyohaw le ngalure kenya bande
ni kurante gara dron
so kuran otta i wajibe juude amen min darna ko min kollata ko sabbi min gala group saatu kilian mp ana bile sabi kadule mabbe de heba kanyo hede kilian mp ana hani famude kanyo endu wide minen ko min jidi nun woni nyohude kadule mabbe de fa laato no be jidiri min dokka be de sarti mo min kanni be odum
abeda tiguma
ngollo tajo gol kurangaji an torridu kambe yeyobe nyamu ko ji fa yetto en yeyobe chobbe kanye jogib alimentation ngali de do nokule be bihi wattu joni o perde kewde wondi hebude be
ne oldo tachu gol kuran mo timmata golleji amen di ka fu seda seda yarta firimu waje amen di mutti fei hukure glass tachu gol kuran o ka ana bonna na misan saatu nanduji amen fu di mi gattata le firigo ngay di bonan sabi tachu gol kuran
wakande battinomi yimbele kama gaz bende kokkobe kurangaaji le gallure ne wala fuko be jebi sifa do do golle dol ko umar way golle hebini sijo tamani kenye ba
egube le region ngaji menaka kanya be cercle ansongo anangoni etida laji modi fay etawede acr ana wala be kanye ong ngaji gode e wi mabbe ebe kaja nokkuje be jodo kanye e fabirede ngure fa yotade safare ji fubure rewbe hamili e sukabe ebe ngadano dango fewde lam hakunde jodaranade kabaru mabbe fabidurede no famuke enna mamadou samasiko alice
egube menekabe nanguito sifa jogola mabbe be holti wide fa baaji dibi kebata bangal o enzengaji kanye jon en anyaji lobbube fe eta fi alqadara egube gonbe le region o mohamed yatara goto be do egube woytiki lamkobe transition be
miden jogi do tiddala modu bangal ngure kanye ndiyam sabli ngolure menakane hebugol ndiyam huna fu ura dun tidde beden kasindini e ledde ne suru dokotoro menakadu sabbe miden jogi do rewbe kanye sukabe kasindin be safare cittala mum jogi do sanne woni woni hebugol ko mi nyam bashin haji fa yetto dage kanye sudamaji won himbe yogabe nyungitibe ngarbe do amen do be garda e fei hunde
hono minaka to ansongo ton lilam gawdun nona kon non e gube ngodbe tumbe na nyakuri nyamduji safareji kanye dun ciudi keddan sedafu goto e mabbe mo jaba fi inde mun hale
nyungitibe al hali wulne mudu hande o ka ananawi san balligu fu bengala le lewru utube tinu nyongitibe hebi ngure ton ngaji temdere nyongitibe ngombe le cercle o fu adadu mudum ana wara teme jeena teme de jeego neddo kumini ngaji di fu nyongitibe mudum ansongo do woni
bengal temere kewde egube ngonbe tisit ngarbe sabi ngoji terrorist en do lede niger e burkina na jogite alaji kewdi e bi mabbe faba fufdum be kebali
do bamako do galleji kewdi njodi lekkine kaaje e wi himbe yogabe mabbe yo sabe be keba nuku goddo jointa be le den kuje yogabe dukkuli tv de yo sabe njida wadare nuku do gollata se jodade serakaaje di cuudi e farati ngoni e wi andimbe kabaru hawal fa be dure den famu aniko musa be sidibe hebine do faccita mo alicis e mamadou samasiko
galleji darna di ana uti le njuni le do kaaje towde do lafia bugumi ngoni tene goto le commune nayoba district bamako kodube ido nokule ka holiti wida hakkilaji mu en wana ko walti be bi ebe andi farati mo ngondi fewde mudum o yogo hakkuni mabbe ka holiti kanyu en ka andi jati farati be ngoni ga be bi be galano be ngada
tawda nokku do kaaje woni do suduma yata fi ciagal faratiji satu fuf e do kaaje na mbawi samudi do enem kibi nokku cogu mudum na yafi denno somi e gay wardi do en hoto fuf mi jata fo goto dulla wiide le lidi badi terengaaji di na tidi cogu min dulla fi faratiji mudum do jatti terengaaji jafudi cogu ngondi le nokkuji e farati ngoni mudum
galleji kodoji coro kaaje nyande fuburi taykere le dede ngallure bomako do dunke andanbe kabaruji bilide hawaluka holisi wiide kodobe dido nokkule kasaraji ana wawi hewtade dum en wakati fu ura wakati tobo adama sambu sisogo environnementaliste
évidemment les familles qui sont ainsi
que wala kay kureji ngonbe sere kaje de ma dun du kaje de ele fratiji moudi bangal njameji etaje moude kaje mbodi barminde yimbe galle hono do jiyama ele ko jabbi to bangoni kunyumani le hitane 2013 do kaajere monde latke sababu kureji galle kurdo
a été écrasé par une grosse pierre
tawede faratiji di fu coro kaaje towde de ka yimbe ana hoda dum faham kanan kobe meringaji di jati woni jamirobe wadde dum
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
sakira be kabaruji gonde le region ngaji mede de jaranto ansongo to wultama wede cioggu essence be de geton don ko taykita illa tatara jabenande litir go sotete no temdere e chapade tati wari handan fa temdere e hemere bambara be dugol cioggoji di e wi kambe sotto be yo sabeti dugol hebde don dey onoko be kolti wide yo ko sabe bini don du ana e jukungoji di seda wadi do maledi don sababuji mawdi fu buri be kolti wide ansongo essence mudon ko buri hewde fu to niger to waɗata laamu labbo himɓe fuu koyɗe mumɓe ne ngatta hen wonɓe ley nokkuje ɗe hono wawi waɗede fa basiji cakke ɗum wonno Siciline jande gonɗude jande ɓurɗude talatar ƴaɓɓene nde to kawo to hollitama wiyede baale société civile himɓe muɗɗene kawri hen kañe fa yettade e wattanaɓe o golle ana fawi dow imadaraji projet d' appui au développement économique local et à la prévention des conflits les région gawo e tumbudu nde jande ONG lixdiv hunceni ɗum hoore union européenne itti jawdi muɗum balɗe tati woni konde hani wadde jande fawide dow jangigol limtugol limtugol joyɓol jamare nde ɗum fuɗɗi to ñoro to himɓe temere joyi e capanɗe jeego e jeeno wonno wonduɓe janguinede feccaɓe ley kuɓe joyyi ɗon ley cercle ñoro o ɗe jande ana hani timmude capantati e go o lewru men ndu ɓe wi huncanimɓe ɗo hoore waɗan fa hono kamɓe jangguintaɓe dow kabaru limtugol ngol ɓeydine faam hono golle muɗum yarata dow hokkede hono ɓe darni to holli landade e landi mabɓe dow kabaruji ɗiɓe kasindini ɗultam wiyde état laamu mali o kañum hunceni ɗum hoore dow ittugol jawdi e faabotoɓe ɗum sakiraɓe ɗo kadi kabaruji ko andude fo ɗo mba heɓude dow www.studio.org naɗu fa kettinoɗon mbawinoɗum numéro wiyama 37 320. Wassalam. Dow laawiyagol joolali yowɓe joolali ana jogui tiɗal ana keɓa tiɗallaji kewɗi si tawa yowɓe si tawa wartoɓe yimɓe ana kasindini wallede e ndenagu projet d' appui à la protection des migrants vulnérables sur les routes migratoires ɗon promisa gollide humunide faabade ndenagu e wallude yowɓe joolari wonɓe tiɗallaji holliti wiide ana waɗa e bawɗi muɗum fuu walluduɓe yimɓe e ndenagu muɓen ɓe wonɓe e joolari wonɓe tiɗallaji ley sahe ngel promisa ana walla ɓe ko laati fuu ka kana tawe e joomum en ana kani wallede ana gonni e ley tiɗallaji fa ɓeydoreɗen faamu anni ko promisa magasine muɗum ko waɗa tumbutu kay e san gollide humunide ndenago jowɓe joolari wonɓe tiɗallaji ɗon projet d' appui à la protection des migrants vulnérables au sahel ana golla tumbutu kay e san le région cakkitiɗo promisa jossesen caritas sa darani ɗum ndiguindi lumbidi gelle kewɗe yewɓe joolari hewɓe ƴaɓɓirto ley muɗum ɗum wonno ko para iva kone holitiwide kumuniɗo projet caritas
san
dawɓe yaade joolari ɓe min kawrat ɗo ko ɓuuri hewde fuu le leyɗe kaaloje angilankore kañe ƴiwroɓe nage runde afrique nde hono nigeria e ghana fa yettade burkina ɓe yiɗiɓe yaade bamako woni ƴaɓɓotoɓe ɗo san ɗo wondu wonɓe bamako yiɗiɓe yaade leyɗe arabe ɗe
maghreb
kay région goɗɗo mo joolari watta ley muɗum sanne promisa ana walla yowɓe joolari wonɓe tiɗallaji kuminiɗo golleji promisa caritas kay delphine mayga holliti en ko ɓe yowɓe joolari kasindini
une équipe de
guɓal himɓe jeeno eɓe jaaha ley nokkuji ɗe hokkude kabaruji dartude yowɓe joolari ɓe heɗi woni koɓe kasindini hollitinde ɓe ko ɗum ɓe kani wadde haɓe ndena koye mabɓe limtude ɓe dartude yalla ɓe yewɓe joolari meɗen mbawi waɗinde ɗum ɓen hunde yogaɓe mabɓe meɗen balla ɗum ɓen won hokkude ɗum ɓen ko ñama na hokkude ɗum ɓen ɗo gona tumbudu promisa catholique relief service ɗum woni CRS Mali darani golleji muɗum nde gollirde ana gollirde e gollirɗe kewɗe hono croix rouge El Hadji Amadou Touré hoorejo o projet kumuniɗo ndenago yewɓe joolari ley croix rouge tumbutu holliti en ko ɓe yewɓe joolari kasindini wallirede golleji joyyi woni ɗimin kuncanta hoore tafon daranade hokkude ɓe kaake wallirinde ɓe kaake cenam kadule meɗen darano du sawrudeɓe fa yettade hokkude ɓe gureji meɗen daraniɓe banggal neɗɗago dartude du yalla eɓe jiita sakiraɓe mabɓe caggal ɗum meɗen darano walludeɓe yalla eɓe keɓa faaba muya golliɗe goɗɗe gaɗoje hono golleji ɓe gatta
ɗi
ley guendi noddirtende cité de 333 sin ɗoni ɗo waliɓe temen taton e capanɗe taton e taton leyliley muɗum fedde humuninde golleji joinama yalla ana hunjana hoore golleji muɗum no gasiri ko ɓuuri himɓe sappo jaaɓe ley o nokku kañe e ley e goɗɗe koyɗe mumen gon e golleji muɗum ha seydi wangara hoorejo bureau OIM tumbutu meɗen gaɗa batuji ɗi kamɓe koye mabɓe ɓe kawrata ɓe gollita ko woni hakkillaji mabɓe dow kabaru yagol joolari mon fuu ana waɗa ko wawi fuu yalla meɗen daranoɓe kasindini dartude waldude goto goto e mabbe be imini be golleji mudon anan jitti hakkilo promise projet darani do waldude be himbe seku tawati jokko hore arande bureau local au conseil islamique san
asan
do san do hewbe anan gara do atawan yoga an yidi hum tiade do yaade nokku goddo meden darono waldude ben fa yottade dartude fa baade be fa be jaato be kasindini wattu fu sini min ji ko be kasindini min daronto be sini miden baawi Caritas no wade bawdum mudun fu daranade wallude be Caritas ana hebana tidallaaji kewdi jokal so tawa sa to tawa kay na tumbutu jaleñde nokkuji ana jidi promise a jukina golleji